Kokufa nzawe akotuna yo mopali na tindaki oboya ki etina e
yo pe mokolo kokufa nzawe akotuna yo ozala ki koluka mwasi ya moninga ondina e
Lokola to ebanite o tozala camarade mama.
Lokola to ebanite o tozala camarade.
Lokola to mesenite o tozala camarade.
Lokola ba ebanite o tozala camarade.
Lokola to ebanite o tozala ba camarade.
Lokola to ebanite o tozala camarade.
Mama lokola to ebanite o tozala ngobande konzambe.
Lokola to ebanite o tozala camarade.
Lokola to ebanite o tozala ba camarade.
Lokola ba ebanite o tozala camarade.
Lokola to mouranite o tozala ngobande koma.
Lokola to ebanite